Sikupenda uende mbali, ila vichenje kwangu ndo vikwazo. Tulipangana mahali, ukaniweka dimbwi la mawazo. Ona sasampa, 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 zilifanya unikimbie. Kaapa, 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 haki ya Mungu toniache mwenye. Ona, sikupenda penda, ona, sikutaka wende. Ona, umeniacha na maumivu, najiuza peke yangu mama. Mapenzi mempana na nisikizi unadeti na penzi gani. Aya aya, kumbuka mateso na nitesa mam. Sometimes siwe na ubinadamu. Timbuli timbuli na nitesa mam. Always mi mwenyewe binadamu. Unanchiti, sasa mpazi mekwalibu. Wenjiti, moyo wangu meja gazabu. Ona, sikupenda penda, ona, sikutaka wende. Ona, umeniacha na maumivu, najugusa peke yangu mama. Oh, mapenzi yanauma, mapenzi yanauma, mapenzi yanauma, mapenzi yanauma.
Slava boy Jeezy, hey.
Bado, 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 bado,
bado, bado, bado,
bado,
bado. Bado bado
bado bado bado bado
bado nampenda bado bado
bado atimiliki mapenzi mempana
na nisikizi unadeti na penzi gani.
Aya aya,
kumbuka mateso na nitesa mam. Sometimes siwe na ubinadamu. Timbuli timbuli na nitesa mam.
Always mi mwenyewe binadamu.
Their records.